tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bar sapo ije lewru juillet jena yamde sokido studio tamani mi den tawa le maison de la presse do bomo ko do bitino no do kabaruji di numero woni dal won. Grabo competitive de ko yata barngaaji sappo e joy kanyen kala le ngalure bomo ko de sukabe gombe dobe kanyen jelti so ngaddi do imma draaji wattu jona chapantoto e mabbe kay nangama ngattama e juude analyse sud comme série 4e kanyen e 11e arrondissement no kuno de ter sawone idum le lamu dire les régions tumbuto holitan biede droobe memindiri e remobe on acca hakke kanyen memindiri ton kassen secret ko wodi sababu so barnu be ngaddi le hen wattu jona barnu do fu nabama le sud dogo toror wondu to dire madrajan gonde wadde do hen fa goriyaji gondi le ngalure bomako de asebe jewa yalla hono be kan sakirade wakkati fu ko di wondeji be ngatta do bonondaji ko wo holli te bidi dum nafasande yibbe wobbe do kolliti do la fu ko di do golleji nafata di wonono sembe kabaruji dum jegini do betande de bismillah modon e hadande jamma altiner jabbi non de yob sukabe jokolbe hewbe le ngalure bamako de yotto yo commune joyobo do kambe gadi ton imma draaji holitam wierbe naati e barngaaji ko yaata sappo e joy sobe kelo di do barngaaji wattu jono sukabe jokolbe kay wiyama chapantoto e mabbe ka fu naati e juudo be kolliti widdu ebe e du won suudu commissariat 11e arrondissement kanyen nokku no dirte 4e arrondissement le leedi meden di kanko ministre commune do kabaru de na golli leedi no yo anda fu ko do sobe do sukabe golli di do golleji fa kebben famtare kebben Ousmane Diko
barngaaji kewdi e cuudi sutura kewdi ka bonnama le imma dara sukabe mobe debbe sen darodi e wi jeran barngaaji di ka be gardi e jale e jambe fawarde e chabbi de be natuno le majji den be kondini yite chemago dumbiya jeran bar fokoli bugu to sabal bugu to wonko se fiket den dom fanda yimbe commune o non hewbe ka kolliti be do sukabe golli ko moyi so bonnude di do barngaaji sabe satuji fu hauso anatorribe yogadu walda mabbe hakkillo keddana ko be chefi maire commune o ka holliti dum hana wadde dum wana golle sukabe du ande anniya se bonna bar ngaji di se jabaraki e mabbe be kolliti fay se tida le hebibe maire o wawa hokkude jamirore de do nokkuje udda tawe dokali sarti hedi ministere dabar ndena leedi men e pompier ka holliti sababuji di do golleji andaka horngoji no an gonda fa ko laabi andane hen
se kram so ngabbi do bema ame ande ngal odo baynel tirton mi joju modon no noddi min waktu jono jotu don dum woni le numero jamen whatsapp di odo bay hebu ton kala ko kaaji don fuso ngabbi ton tan o binda studio tamani fewde odo numero chapande jeddi jeddi mere go chapande joy e jeddi dum woni mere kanye e go o holitinde wiide dum won nokku no dirte sawne idum li lamo dire les régions tumbuto holita wer won yimbele memindirbe ton altiner jabbinon de wattu jono dum latiki sababu so barmube dum gadi li hen holita wiede remobe kany en memindirle o do nokku lutindiral wat ton hakkuni mabbe wattu jono barmube ka fu gaddama sur doctoror wondo to dire to be collectivité wala fu keddile o do bonanda holitinde nokku no dirte do dio gardum woni batale bomoko do le ngalure katinde holita wiede won kuldeje gondi de wadde ton wattu joni imma draaji fa be cumo ton poddele bonde doro guuji nangitede wakkati fulbi jamaare wonde ton de kay holliti metti muuden sanne sabbi de be biidu waawi wadde kutteji feewde e demal mabbe kanye kambe yimbeela wombe tombe kambe laamu kobbe dube kolliti widde tan gonde yeltinede do hen wattu joni fa mbaylitono dido golleji gorgi fa kebben famtade ngare kede ko mine Ousmane Diko mi pewni on do hen wakkati ne laamu wiyata sakkoto bonandaji di bonandaji goddi kasen jaati be biidata non kanko no dirteedo fasiri traware demo wono kuno dirte dio garo holitiri wide o wide do kudde wakande cumetende an way waddu kutteji kewdi fewde e demal mabbe ton kedde makko mo sifi do hen
cela no fait mal
ana bonani men jati bangal cella sabe mi den kuntingal edi hendu demaji amen di e hore ana turri bangal nyanduji amen
be produit chimique
kimbe lo humini be kabar hawa luju du kali torraji ko dum way wadde kedde makko kono dirte Idrissa Koulibaly ko mo sifi do hen
ana way turde rimrimta dabaji do ledde gorri fawarde e mawnefu yimbe
lamu ko be wonbe tokkati to be bi'e pamini sanne ko demo be kuli do hen kanko no dirtu Yusuf Bakari Traore jokko dido bo kuma ndaw tokkati to o holliti datti an gondi e yaltinede do hen
min e hore min jotti ke mairie Diogarka fa o wada du landogal feude préfet o yalla nokkure wonde ana hebe nawtortende ko warata
yimbe lu huminibe habude de do kudde bonde le ko warata ko be bibe jawa yalla hono dido golleji kan huntinirede hore wattu jonodo bomako do imma daraja no gonti wadede do hen fab dialo no be kan sakirade kasaraji ko kamu watta do ko miccitede wiide kamu tobno do aran do bomako do kasaraji mawdi kanyen mata le hen holitinde wiide dognir indiyam de no gonde aitede wattu jono won holitim wiide dum wonde nafude wobbe antondu kollitido wala fu ko dido golleji ko lamo wonde gollude nafata wattu jono fa kebe famtare faande kedden Ousmane Diko
yimbe yoga bamako ka andeni autogol doganirdi ndiyan di an jogi nafaka ka kolliti lamo ana hani bedude dole dabareji se topamango wadi farena jamaje de kedden nan ko be chefi
ayna fa baala
min tayki tege bonandaji kewdi ndiyam ana doga do lawi di e boka jatika toboji kadi e di mawni sanne ka hakkilaji kebadi fa doganirdi awte ko faabe ke ndiyam kewdan nangude lawol mu autogol doganirdi ndiyan di faabe ke ndiyam di wade bonnude nafaka mu yiyama ka jati fanda kewan ndiyam doganirdi ndiyam di awtama ka non wana ko yaafi mer en kaani gollude ilandungu
waraani
dun do wande na yogabe kolliti fay hunde atogol doganirdi ndiyan di wala fu ko nafi sabe to boyden an gondi e wadde bonandaji doganirdi ndiyan di kewan lope e wi mabbe kedo dembe
ni sana na arabe joro
ali minka misulli lawol fu wala wana hala autogol doganirdi ndiyandi to fuddi tan monofu heppan yaade ciudi mum kana monofu rento e wattu toboji mawdi di sora dun tan kasaraaji mun ana kewi fasanne dungu hikka o ana heewi kasaraaji autogol doganirdi ndiyandi wonko nafi sabe tiagal to fu ayyan yimbe du ana ngada tundele e leedi doganirdi denno golle mu wala fu ko nafata onono autogol doganirdi ndiyan ni garani ka wana ko neni fey wara ko moddirdu dum wadi wala fu ko nafi ko be ngadu fu yo
awta woni dama do we ko tonton ka moblu nyine kanu lut
awi madame le maire no go hakkilo autogol doganirdi ndiyan di an haani heddade faycha gandungu keddana madame keta tabara kamara gollowo mairie dar salam
après le curage
tagal ko doganirdi ndiyan di awta ko mi taykitima ko heewi e ndiyam dogo jandanka an yara an jokki lawol mudu sabede arande welane yide sabe dam tan chopane jati doganirgo ngul doganirdi di hono ko di awta ko non dañi ko nafi mi yida lato arande na chakite du kana satu fu fillite hono no yimbe biirata ni sakkade buri sawrude dum wadi monokala ana hani wadde hen juude bangal hawalu yalla ana seno fa buita kuteji tongide e waltagol wakati di
en kalan kabaru goddo kasen wattu jono bamobe fotoji do bamako do hulitan wiede golleji mabbe den gonde tannude koyde sanne ile telefoji di noddir smartphone ngaydi njalti leedi meden di ko buri hewde sukabe fudi do telefoji nawtirto wattu jono o ko heewi dun jamaandirdo accion hakke sakiraabe dun woni be mbayliti golleji mabbe no worri ka kanko noddirteedo Sidiki Togo fa hande no mo hedde bamde photo ngaji leleedi ndi o wi jamaardan wonde wirfitaade le golleji makko di du seeda seeda kede mo kanko e hore makko mo sifirdo hendo faccitango Ousmane Diko
Monsieur Flavenebul biom yoroma den kono jonebul
meli yoreo be didon e suka be jena njogimi yo dafaka golle bamgol fotoji wala taka wurdude be e neddude wuro amdu se neddo ka wakili tan Allah wallan dun sona dun e wargol smartphone ngaji di be hirdunobe amen bangal bangol fotoji mem gikki amen ka fu gonino dun wonde malinkobe puddi famde nafaka golle jamem di fayke mo wadi reportage e le mudun mi bame ko buri photo aji temede tati e on nyalo madu e lamru mi bame ko buri fotoji chapande jeego dun ana hollata min en gondi e hewtude gollirgal amengal seeda seeda e inde lande non wattuji ka naawino ka jaati saatuji le yambereji di mi bama no fotoji ka yitude joomiji woni ko waddananno me tiidal handen non mi de barkina landa min en gondi du e hebdu seeda seeda handen dabar gollirgal ngal waylitike mi bamata foto himi hore amen tan se koral wadi bamto photo o e do adadu photo ji lotetedi du den men bamata di semen ngolla fay boata men totta
jom amba kontin amba hakko du worda
studio tamani yo fabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikirab de lo ne les régions ngaji meden di en puddiran do segudobe kollitiwri ko yata galleji temet je ngondi les segu kany e san yibbe de ngondi tibe kany e fabirato nyamduuti de yi cakita yonkat de non der suudu humnino kabar himbe yurmere wondo le leedi meden di kanyun wodi o do golle yam dum wodi le commune no kono dutte de pele ngana dum le la musego wattu jono ko yata milio 10 kany watta le di do golle di ngabbi di do golle jo fedde on zene no islamic relief dam faado santo kassen ko kulliti ni jibaaji di dam ko yaata temede jeegom kanyi en dokka ton amdi lewru janvier yotta le lewru juin 2019 di do kabaru di dokka mo to altinerde non be wakkati de ko gonno e wadde kawrital ti dalaji ko yewi do hebuli di jamde o do nokku kanko lamido su docteur on wondu ton do holliti wiide wattu jono di jano hokkata ket kassen ton mere mere amir en de do gonde ton de kuli o do golle sanne be ngadi non tango fuude laamo tinno yaafi non di do golleji ko gordi Zekrab no katin betande do kabaruji meden di min joti on sanne hedaabe heedo jamen ka fande kedde hedaade honno andi do no do e set yotere meden de anawodi wassalam